yangu yatatiririka kama maji ya mto. Tafadhali kipenzi, rudi mama.
We'll be right back.